umekuwa ni mfano, siwezi hata kuongelea. Jamba mbalo, peace and love kwa uwepo wake. Oh my God, yendo umeona umchague. Kwani mekwaje umemona ndo anaefa? Yani umeshindwa kungoja ta baadae. Na najuliza na good na mwenyewe, hey, na machia Mungu aye, 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 aye. Na najuliza sijui nafanyaje, hey, na machia Mungu aye, aye, aye. Na watu ambao wenye upendo wa dhati, wenye kuombea mambo mema. Na sito sau mambo mema ulu yafanya, na yote ulu nambia mapema time zima ye. Na mumba Mungu baba ye kufikishe salama ye, na sisi tuko nyuma ye. Wani mekwaja mekwona ndo unaefa, yani meshindwa kumboja tabada ye. Na najuliza na good na mwenyewe, hey, na machia Mungu aye, 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 aye. Na najuliza sijui nafanyaje, hey, na machia Mungu aye, aye, aye. Only you, only you, yeah. Only you, only wewe, yeah. Na najuliza na good na mwenyewe, yeah. Na najuliza na good na mwenyewe, hey, na machia Mungu aye, 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 aye. Na najuliza sijui nafanyaje, hey, na machia Mungu.